tangari ke konei taku kai kōrero. Mō he pāhiana koutou kia mākere mutu o Ngāti Kahu. Ka mutu e hua mako te kōrero māue tēnei ata nāno reira whakarongo mai. Tēnā koe mākere.
Ai, kia ora girlie ara, kia ora tātou katoa.
Ai, ka mutu. I tāku nei mōhi o kānu te tini wāu nei mahi, mōhi o tanau e wahi ne kaha koe ki te mahi, ki te hērere ki wāu nei hui. Ngā wāhi katoa ngari i tahi wāonga o ngā taima nei, ko hakaaro koe ai marika me ata noho o te kāinga ki te mahi e watu no ko mahi kia tika ai te hērere. Ngari ākua, pēnā katoa ana tātou, mākere, nāno reira, kei a koe pēo e tei kaupapa mā tātou e kōrero e tēnei ata.
Ai, i tērā wiki kua taimai tētahi rōpū, he rōpū iti i taimai i tā wāhi, ko tētahi mai i Norway, arā he Sāmi, arā ngā iwi taketake o taua motu, tētahi no ngā Philippines, he iwi taketake no reira. Engari, ko taimai i raru i te maru o te United Nations, ara te United Nations Expert Mechanism on the Rights of Indigenous People. Nā, i haere mai ai rātou i rungi te karanga o te rōpū e kia nei ko te Independent Monitoring Mechanism. Ko te mahi o tēnei rōpū, he āta titiro ki ngā mahi a te kāwanatanga e pāna ki a ngai tātou te iwi Māori, kia kite mene e mauana, e uana, ki te tiriti o Waitangi, ki te United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People oki. E hinga tau, e whānga tau, inaenei, kua tukuna atu, ngā ripuata, ki te United Nations, me te kōrero, kā hore, te kāwanatanga o tēnei motu, e uana, e mauana, ki te United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People. Ko tino, kua he rawa, te mahi a te kāwanatanga ki a ngai tātou te iwi Māori. I rungi i tēnā, i tērā tau, kua tai atu wetahi o te rōpū monitoring mechanism ki Geneva, kai reira ka tū ngā hui o te expert mechanism. Ka tukuna atu te tono ki a rātou, ki a haramai, ki a kite ai rātou i ngā mahi a te kāwanatanga, ki a kite ai rātou, ki a rongo ai rātou i ngā kōrero a ngā whānau, ngā hapū me ngā iwi o te ao Māori. Nā, tino ohoho anau, ohorere anau i haka ai rātou ki a haramai. Nō re engari, kua haramai. Kua tū ngā hui e toru. E rua i tū ki Tāmaki Makaurau, ko tahi i tū ki Te Whanganui a Tara i Pōneke. Kua haramai ngā whānau, ngā rōpū Māori kua tai mai. Ki te kōrero atu ki tēnei, ki wēnei ngā tino pūkenga, ngā tino tohunga i te ao o ngā iwi taketake. Pai kare he tino mārama, he tino mātau wā rātou kōrero e pā ana ki ngā mōtika tangata, ne, arā ki ngā human rights. Me te āta hakarongo ana rātou ki wētahi o ngā ahorangi i te whare wānanga o Tāmaki Makaurau e kā pā ana ki te hauora o te iwi Māori, ko tai mai tō tātou whanaunga Papārangi Reid ki te kōrero mo te hauora Māori, me te tino koretake, me te tino he a te mahi a te karauna, e pā ana ki a ngai tātou i te taho o te hauora. Ko tai mai hoki te ahorangi a Tracy McIntosh no Tūhoi tēnā, e kōrero ana mō ngā whare herehere, me te mahi tūkino ki te iwi Māori, e pā ana ki te taha ture, arā te justice system, ka kōrero hoki tētahi o ngā scientists, e pāna ki te mātauranga Māori, e mohiotia ana tātou, e te tino mātauranga e pāna ki te pūtaiao, engari kāhore e rangona, e wera tangata o reira ara ngā scientists. Ai, no reira, kua kōrero rātou, kātahi ka neke atu, ka kōrero hoki au mō te ao Māori, me ngā tini raruraru, e pāna ki te ao Māori i te mahi tūkino a te kāwanatanga. Kātahi ka haere atu ki te marae o Hoani Waititi. I reira ngā whanaunga o te hakamininga, te hakamininga o ngā hapū o New Tirini, kei reira hoki te kaunihera Māori o Aotearoa, he mahanga rōpū i tai mai ki te kōrero, ki taua rōpū. Gili, ri te tunu ngā kōrero o te katoa e pāna ki te mahi pēhi a te karauna, te mahi kaua e tukuna mātou, kaua e tukuna tātou ki a mahi, i a mātou ake mahi i raro i tō mātou ake mana. Me te inoi atu ki tēnei rōpū no Geneva, me ki atu koutou ki te kāwanatanga. Waihungia, ngā mahi e pāna ki te ao Māori, mā te Māori e mahi tēnā mahi. Kau e tukuna mā te kāwanatanga, e mahi ngā mahi e pāna ki a ngai tātou te iwi Māori. No te me, kei raro i te tiriti, kei raro i te United Nations Declaration of the Rights of Indigenous People, ka tae te mahi tēnei mahi te tino rangiratanga. Kari kāhore e tukuna atu e te kāwanatanga, tō rātou hiahia kia tuhutuhu mai kia mātou kia tāmi kia mātou, kia pēhi mātou ki raro. Koenei ngā kōrero i ngā rōpū katoa i tai mai ki mui i te aroaro o tēnei rōpū. Me te ki atu hoki ina tai atu ki Pōneke, o he maha ngā tāngata i tai mai ki mui i te aroaro o tēnei rōpū. Me te ki o te katoa, e te kāwanatanga, put atu ki waho, waihungia mātou ki a mahi a mātou ake mahi. Kau e ki mai me pēnā me pēra. Rau, e te kāwanatanga, ko tō mahi, e tiaki ana i ngā Pākehā, i ngā haina mana, i ngā manuhiri kua tai mai ki tēnei motu. Engari mō ngā tātou te iwi Māori, kaua koutou, e ki mai ki a mātou me pēnei me pēnā. Ko tētai atu mea, e ki ana rātou, ko te mea nui, ko te mea tuatahi, me tini hia, me tini i te Constitution. Ai. O tēnei motu, arā te Constitutional Transformation. A koe nei ko, e ohoho anō anō ahau, i te rongo, i wēnei tangata e kōrero ana, you've got to change the Constitution in this country. You've got to start again mai i te hakaputanga, o te rangatiratanga o New Tirini, me te tiriti o Waitangi.
Ai, I was going to say, kia pēna e Makaret, nā te mea, ko tuitui ngia te tiriti o Waitangi kamutu, ko tohutou, ko takotoke ngā kupu katoa, mō ngā take katoa o Aotearoa kamutu, e whēke ana, e kia karere ke ngia e Wainganui a tātou, ko ngā tāngata ano kei konei ano noki e taitaima haka hehe ana ngā mahi ko tutu ki kē. Ono kē te mea kē Makareta kia mōhi o rātou i aha pū ngā takoto o ngā take i roto i te pepa o Waitangi, ne?
Ai.
Ko tērā kē te mea e
māramāna.
Ai, māramāna ngā kōrero, ne?
Ai, tēnō māramāna. Engari, ko te kōrero a te kāwanatanga, ko a haere ki te kōrero ki a Nanaia, rau ko Andrew Little. Me wā rātou kōrero a e mōhio ana mātou, kāhore te mahi a te karaune e pai ana, kāhore e tika ana. Engari, kāhore mātou te kāwanatanga e mōhio ana, he aha te huarahi tika. Ki a hakaua. Me te haka hoki, wawe ana. Wow. E mōhio ana ngai tātou te iwi Māori.
Ai.
huarahi tika, waihongi a kia mātou, kia mahi i tēnā mahi. Mahi.
E rongo atu nau ia koe whakawhiti mai nei ngā kōrero ko tatu ke ma te Māori anō, he haka tika ngā mahi a te Māori kamutu. Me titirona ki tō tātu kāwanatanga me te krauna e hena hoki. Pena ko tika ke wene mahi, tika ana ko e pāpāngia, hoina waihongi atu, pene he ana, hena ka manga Māori anō, he haka tika mai i āpū ngā tatunga i wainga nui ngā pepa me tō tātou tiriti o Waitangi. Oh, ko tērā tāku nei whakaaro anyway, i tēnei wahanga e Margaret.
Ai, e tika sau.
Nāno reira, ka pai ki te rongo atu i ākoe, mōhio tonau e wenei hui, a kei ko nānonga iwi, e here mai nei tāwahi ki te putawarātu whakaaro, a koutou i whitia tona wa koutou, ka mutu te mea pai ke kia rongo tātou katoa e peha te mutunga mō enei kōrero, ne?
A te wā ka tukuna mai tētahi ripua tā.
Ai.
A tai mai ka kōrero tālu mō
tēnā. Ka tika, ka pai rau atu kia mōhio e tātou peananga whakaaro i tērā wā, ne?
Ai.
Kia ora ki a koe Mākere me au kōrero, te wā, ngari kia pai tō noho mai i tāmaki makaura mō ngā rā e haere ake ana.
Ai, kia ora.
Kia ora ki a koe.
Ai.